tobirabiranga tewejusanga tobanyigiranga amaba kulimbalimba tonkabiranga tewejusanga tobanyigiranga amaba kulimbalimba
yani nageza konkole buli kyoyagala nensala onkuwe buli kyolisaba nasula engenjalera nensiiba naye nga gwenkufunidde ekyokulya omutima gwange gwona nengukuwa naye bambi nagwera n'okumenya ebisuubizo byonna bye twesuubiza nebula ekituuka yadde kimu olw'okuba olina abakulimba walintambyede naso nenkimanya amazima matuufu wankuula nga muli nkimanyi tiriiryo njagala kakwesonyiwe sirina galwana zedde inaso waabwe nga bonaba
tonkabiranga tewejusanga tobanyigiranga amaba kulimbalimba tonkabiranga tewejusanga tobanyigiranga amaba kulimbalimba
bwenalina gyolisinga kupima gwandibade kyanisinga bulamu twandibade byatufanayo amazima gwakulemu okulaba nakubuuza omutima gwe byoyagala n'omuntu oyagala yeyisa kyawambuulira byonaere nabikola we biba bigezo nandibadde nambe mu kizudde oyagala takwagala bakigamba walayi bakiraba nzira
nkwagala nnyo tiike nakwesiga nnyo newayo nnyo nze omutima gwongusiimye nnyo nakola bingi nnyo nga njagala onjagale nnyo
yenze eyakwagala ennyo okusinga bwe wasuubira era yenze eyakwesiga ennyo nga simanyi nti osobola okundeka yenze deinaso gwe wavumyako yenze deinaso gwe wakubyako yenze yaguba gwe nenkunyiriza naye ate byonna notabijjukira nakwagala zeena nenemmalayo ng'abawala abalala mbajega ngamanyi nti nafuna omuntu so nga bambi nafuna ekintu siyombye mukwano tonfuna obubi ate sikugamba nti ddamu okunjagala
tonkabiranga tewejusanga tobanyigiranga amaba kulimbalimba tonkabiranga tewejusanga tobanyigiranga amaba kulimbalimba
ekiza kusumbuwa mugambe akira kwakusumbuwa mugambe
lolibolo tonkabiranga
bulaya kusumbuwa mugambe
lolibolo tonkabiranga lolibolo tonkabiranga.